My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideeda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay. Dabcan, iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha Oogost. Waana tallaabo dhib badan, waayo 9 uun ayaa ka dhiman. Baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay. Laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaanay jirin wax ay baarlamaanku heshiis ku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. Waxaa jira xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kale oo ku doodaya in haddii aqalka sare la sameynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. Marka xaaladaasi la eegana, waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadi ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qaban ay tahay mid aad u xun.
Go'aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo v o eda la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. Xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. Sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them, let them challenge it, but I don't believe, I'm not a lawyer, I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
Ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn. Laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. Waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. Marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
Sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment, which means providing security through Amazon.
Shaqadeennu waxay tahay inaan hubino in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixino taageero amni oo ay ciidamada Amazon mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee Soomaalida oo kuwa Puntland ay ku jiraan halkaasi oo Amazon aysan joogin. Waxay noqon doontaa howl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. Shaqadeenna waxaa kaloo ku jirta inaan taageero siino in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. Waxay taasi ka dhigan tahay inaan Soomaaliya ka caawino guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
Xeerka madaxweynuhu ma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood?
No, not to my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do and we are very supportive of the work of Parliament.
Maya, intaan ogahay maya, way sii shaqaynayaan. Shaqo badan ayaa u taalla, waanan taageernaa shaqadooda. Beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha, sharciga iyo siyaasadda. Laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo. Fayeenka baarlamaanka, sidaan u fahmay, shaqo badan ayaa u taalla in uu baarlamaanka kala diro.
Dad badan oo Soomaali ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka, waxayna sida degdeg ah ee aad go'aanka madaxweynenimaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay afduubanayaan hannaanka doorka doorashada ee Soomaaliya. Maxaad uga jawaabaysaa eedayntaasi?
I don't know. I mean, the word hijacking means you take it over. I mean, actually, the international community...
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis, balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulamada Soomaalida dhexdooda ah, sida bixinta kharashka, duulimaadyada, shirarka, bixinta dhaqaalaha, talabixinta xagga sharciyada. Marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa. Waxaan halkan joogay tan iyo bishii January, warkaygu wuu caddaa. Habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa Soomaalida dhexdeeda. Beesha caalamkuna marna kuma fikirin, mana jeclaysan nidaamka 4-5. Nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida, waana hannaan Soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen. Go'aankaygu wuxuu ahaa in doorashada waqtigeeda la qabto, habka loo qabanayana ay Soomaalidu la timaado. Haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna, diyaar ayaanu nahay. Waxaan ku bixinay malaayiin dollar in ay shirarkani qabsoomaan. Marnaba ma aanaan dhihin tiradu imisa ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba, ama inuu noqdo 4-5 iyo in kale. Dulqaad badan ayaan muujinay.
beesha caalamka waxay lacag badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay'adaha dastuuriga Soomaaliya. Dhinaca kale, dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay'adaha dastuurka. Maxaad dadkaasi ku oran lahayd?
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the constitution. As I've said,
hay'adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhristo dastuurka, waxaa ku yaala marka hay'adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ah ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay-adda fulintu inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la egtahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorashada?
You know, we're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
Halista Al-Shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaan rumaysanahay in dowladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaas oo kale dhab u qaadanayaan. Sidii aan horey u sheegay, Al-Shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii u dambeeyey. Waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro, taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqso ah. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee Muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo, balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah. Dadaal kasta oo lagu yareynayo weerarada Al-Shabaabna waxaa qaadi doona ciidamada Soomaalida, Amison, iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada
Amison as well as clan elders to minimize the possibility of Al-Shabaab attacks.